getattunes.com.
Could have been a story for another day, but let me explain. And to Amandita, Amandi Funsunde, where do you get your confidence from? Yankundili Moti. Everything I do, I can do without him. Di magwa de pass, kupempa ma de little. What would I miss with you? What would I have if not you? Ola tiko lindikane, mama yandikana nane. Simulola ndifutiki, taweza nsemuli nane.
Uchita ubele tera miritari, kukonde taonse olimbano nane. Mawa muli nane, masana muli nane. Matulo muli nane, mkona ndirimba. Chita ubele tera miritari, kukonde taonse olimbano nane. Dulo mnali nane, lelo muli nane. Mawa muli nane, kona ndirimba. Sama kondwa nkama panga siriva, ngati yandi ponye miala nkama duta mchirimba. Ankati sindirimba, kupanda inu ndirimba. Unandi tzirika, unandi pata sirikari. Yo, ngati ya tipate mambama, akaona tikupanda ndalama. Akuti tikupanga matama, akuklema tilibe mamanas. Kuchita kupangi la kama, kuyankulila kumbuyo kwa sana. Hakunama, cause you got my back, ndeku mamba kukuye rinyama. Inundi neti mamvana, akudabwa zentu zingu rana. Zima wipo nzingu jama, muzimoto ndingu banga. Atengana hapo pana, hasatana atindisa mawine. Saku ziwa simu kona, simu kweke tandi kakala ine. Mchita ubele tera miritari, kukonje taonse olimbano nane. Mawa muli nane, masana muli nane. Matulo muli nane, mkona ndirimba. Mchita ubele tera miritari, kukonje taonse olimbano nane. Tulo mnali nane, lelo muli nane. Mawa muli nane, mkona ndirimba. Sama kondwa nkama panga siriva, ngati yandi ponye miala nkama duta mchirimba. Ankati sindirimba, pupanda inu ndirinda. Munandi tzirika, munandi pata sirika.
Kondo ndi ya Yehova, ngakale ndi ambitse ya mayimaliza. Maena ngati wa matama, buti palibe chida chusulidwi lani, chitapindula.
Mchita ubele tera miritari, kukonde taonse olimbano nane. Mawa muli nane, masana muli nane. Matulo muli nane, mkona ndirimba. Chita ubele tera miritari, kukonde taose olimbano nane. Tulo mnali nane, lelo muli nane. Mawa muli nane, mkona ndirimba.
Sama kondwa nkama panga siriva, ngati yandi ponye miala nkama duta mchirimba. Ankati sindirimba, kupanda inu ndirinda. Munandi tzirika, munandi pata sirikari.
Mchita ubele tera miritari, kukonde taonse olimbano nane. Mawa muli nane, masana muli nane. Matulo muli nane, mkona ndirimba.
Chita
kwele tela militari Kukonje taose holi manonane Dulu mbali nane Lelo muli nane Mawa muli nane Kona nirima
GetaTunes.com